wake up in the morning every day. Stress. Maisha ni ngumu lakini sikubali kuwa na stress. Malaika anambia everything gonna be okay. Stress ya nini? Stress ya nini? Stress ya nini nani? Stress ya nini? Stress ya nini? Stress ya nini nani? Yeah. Sina stress, sina, sina stress, sina, sina stress, sina, 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 sina. Una do, hiyo tu, boyfriend, hiyo tu. Una do, hiyo tu, girlfriend, hiyo tu. Stress ya nini, stress ya nini, stress ya nini nani? Stress ya nini? Stress ya nini? Stress ya nini nani? Anxiety kicking, drowning in my thoughts. Things are not working, within myself there's war. Anxiety kicking in, drowning in my thoughts. Things are not working, within myself there's war. Is he happy not all? 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 Is he living the past and I think of the future? Domana nafata na hizi mashida. I live in the past and I think of the future. Domana nafata na hizi mashida. Yeah. Stress ya nini? Stress ya nini? Stress ya nini nani? Stress ya nini? Stress ya nini? Stress ya nini nani? Yeah. Be a better person. True to yourself. Have some focus and some patience. You have purpose here, try to fulfill it. Be a better person, true to yourself. Have some focus and some patience. You have purpose here. Stress ya nini? Stress ya nini? Stress ya nini nani? Stress ya nini? Stress ya nini? Stress ya nini nani? Yeah. Stress ya nini? Stress ya nini? Stress ya nini nani? Stress ya nini? Stress ya nini? Stress ya nini nani? Yeah. Don't worry, things will work out. Don't you worry, things will work out. Don't you worry, things will work out. 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 So sina stress.